Oh
yeah. SMG.
Mabaco on the
thing. My feeling record. Kama simu haipokelewi,
tuma SMS.
Kama mtoto hasomeki,
tuma SMS.
Sikia, nikikutana naye domo linakuwa zege, na nikiongea naye kabisa ananiona bwege. Ila nikituma makopa mtoto anacheka, nikimtumia nampenda, naona kama nanasa. Skip. Na muta darling baby honey kwenye message. Life kumuta honey baby siwezi na nyumbwa message.
Mina penda sale
vile anajibu mapema SMS.
Zina uko wa wana
SMS.
Hata kama domo zege,
tuma SMS.
Kama simu ipokelewi,
tuma SMS.
Kama mtoto hasomeki,
tuma SMS.
Nilimzoom kwenye GoPro hadi nikasema mama mina, mtoto flani loko hako na shape ya kumimina. Nikamwambia number you are time. Akaniambia mbona sina time. Akanipa number nikaona fine. Nikamwambia ntakucheki basi other time. Mtoto nikipigia simu apokei, la message anajibu
lolo.
Nikaona huyu simfosie, mungoje niende naye taratibu. Kumbe akiwa home simu yake silence. Hawajui ana kilonga, anasema taki case. Tena akaniambia kwamba suna nani bless. Anytime nitafute ila nisipigeni.
Na muta darling baby rani kwenye message. Life kumutani baby siwezi na nyugua message.
Mina penda sale
vile anajibu mapema SMS.
Zina uko wa wana
SMS.
Hata kama domo zege,
tuma SMS.
Kama simu ipokelewi,
tuma SMS.
Kama mtoto hasomeki,
tuma SMS.
SMG.